Radio Ijwi ry'Amerika. Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Rwanda ni kuri FM 104 n'ibice bitatu. Kuri Facebook na Twitter mudukurikira kuri @ radio yacu, naho kuri @ radio yacu @.com ni kuri site musangaho ibiganiro byacu byose. Hano muri studio yo karindwi muri kumwe na Jeffrey Mutagoma, ku buhanga bw'ibyuma hari Nelson Robs, hari kandi Cyubahiro Dieudonné umfasha kubagezaho aya majwi. Mwanya w'ikiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gitagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Buri munsi saa 10 hano ku Ijwi ry'Amerika ni ikiganiro muri sanga. Icyo uyu munsi rero turagaruka ku ntambara ibera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hagati y'ingabo za leta n'umutwe wa M23 cyangwa ingabo zigamije impinduramatwara muri Kongo, Congolese Revolutionary Army nk'uko uwo mutwe wiyita. Uwo mutwe washinzwe mu mpera z'umwaka w'2011 uza kugaba ibitero ku ngabo za Kongo mu myaka ibiri yakurikiyeho. Mu kwa 11/2012 wigaruriye umujyi wa Goma, ariko inama mpuzamahanga y'akarere k'ibiyaga bigari isaba izo nyeshyamba kuvamo, ivuga ko leta yemeye kugirana nazo ibiganiro. Mu mpera z'umwaka ingabo za Kongo zagabye ibitero kuri M23 zigarurira umujyi wa Goma mu mwaka w'2013. Rero izo ngabo zifatanyije niza Kongo zatsinze umutwe wa M23, bamwe muri uwo mutwe bahungira muri Uganda abandi mu Rwanda. Uyu mwaka izo ngabo zongeye kwisuganya zigaba ibitero ku basirikare ba leta. Muri iki cyumweru zigaruriye umujyi wa Bunagana ku mupaka wa Kongo na Uganda. M23 yavuga ko irwanira uburenganzira bw'abanyekongo, cyane cyane abavuga ururimi rw'Ikinyarwanda, ikemeza ko batotezwa bakagirirwa nabi n'ubutegetsi buriho bubita Abanyarwanda. Ivuga kandi ko leta ya Kongo yagiye itatira amasezerano bagiranye andi ikanga kuyashyira mu bikorwa. Abo M23 ivuga ko irwanira babivugaho iki? Bamwe bumva uyu mutwe ari uwo gushyigikirwa kuko urwanira uburenganzira bwabo, abandi bakavuga ko atari cyo gisubizo. Wowe aho uherereye urabyumva ute? Mu kiganiro cy'uyu munsi twatumiye abanyekongo bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda bakomoka ku musozi umwe ariko bafite ibitekerezo bitandukanye kuri iyi ngingo. Bwana Bodwe Munyantore Rutarindagira ni umusore w'umunyekongo wo mu bwoko bw'Abatutsi, akomoka muri teritwari ya Karehe muri Kivu y'Epfo, n'umunyeshuri muri kaminuza ya Texas hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akaba anahagarariye ibikorwa by'amatora mu muryango w'Abatutsi b'Abanyekongo batuye muri Amerika. Bwana Rutarindagira, ikaze mu kiganiro muri sanga.
Urakoze cyane Jeffrey, ndagushimiye.
Turi kumwe kandi na Bwana Manzi Willy, undi munyekongo uvuga ururimi rw'Ikinyarwanda ho mu bwoko bw'Abatutsi. Uyu atuye mu gihugu cya Canada, akaba ari impirimbanyi iharanira amahoro n'uburenganzira bwa muntu. Yashinze umuryango Heroes of Peace uharanira kuzahura abanyekongo bazahajwe n'imvururu. Manzi kandi ni umwe mu bambasaderi b'umuryango mpuzamahanga One Young World ugamije guteza imbere abakiri bato mu buyobozi no kubaka ejo hazaza hatajegajega kuri bose. Nawe bwana Manzi Willy, ikaze mu kiganiro muri Sanga.
Urakoze bwana munyamakuru, turabashimiye.
Dushimire rero kandi tunahikaze namwe mwese muteze amatwi iki kiganiro muri buze gutangamo ibitekerezo ku murongo wa telefoni, tubibutsa yuko mwaduha nimero zanyu tukaza kubaha ijambo mukagira icyo muvuga kuri ingingo. Duhere kuri bwana Rutarindagira, wowe intambara M23 irwana na leta ya Kongo uyumvute?
Urakoze Jeffrey.
Wenda tutarakomeza mbabarire nguciye mu ijambo, ariko kubera ko dufite umwanya mugufi turaza kugerageza guhina ibisubizo, ariko turasa ku ijambo kugira ngo tutaza gufatwa n'igihe.
Yego, iyi ntambara M23 ntabwo nyemera kuko mbona itari ngombwa, kuko mu byo ivuga irwanira ahubwo usanga nayo igira uruhare mu guteza ibibazo mu burasirazuba bwa Congo. Wenda sindi wige kure cyane, ndahera kuri iki kintu cya M23. Uyu mutwe wabayeho ushingiye ku masezerano yari yarasinywe muri 2009 mu kwezi kwa gatatu, ubwo CNDP yasinyaga ayo masezerano ikajya muri leta. Muri ayo masezerano hari harimo byari bikubiyemo kwari kujya muri leta bagahabwa imyanya ndetse bakagarura umutekano n'impunzi zigataha. Nabo ubwabo basinye ko batazongera kwegura intwaro ukundi. Bamaze kugeramo nyuma y'imyaka itatu, bamwe muri bo beguye intwaro kandi bari bafite abantu mu nzego za politiki. Twatanga nk'urugero Mwanga Kisi yari senateri kandi yarabonye uwo mwanya binyuze mu ishyaka rya CNDP, ugasanga ko batari bakwiye guhaguruka ngo bajye kumvikanisha ibibazo wenda mu bitagenze neza, kandi bafite abantu mu nzego za politiki babikurikirana. Hari hariho na Comité de Suivi iri national ndetse n'international. Ugasanga ko rero mu guhaguruka kwabo mu kwa 2010 na kabiri bitari ngombwa. Ndumva muri make aricyo naba mvuze.
Ariko bwana Rutarindagira, uravuga ko uwo mutwe ugira uruhare mu gutera ibibazo muri Congo, ngira ngo nawe wabaye impunzi kubera imvururu zo muri Congo, kandi uwo mutwe ntabwo waruhari. Ntubona ko imvururu muri Congo zatangiye kera zitava kuri M23?
Nibyo koko zatangiye kera, ariko aho iyo M23 yatangiriye nayo yongereye izo mvururu. Ndagira ngo wenda tubire inyuma gato, kuko twahunze, nge nahunze 97, ubwo abari batsinzwe intambara ya FPR ifata ubutegetsi bagahungira muri Congo, biganje mu bwoko bw'Abahutu, Interahamwe ndetse na Expat, batezayo umutekano muke mu Butu, ntiyabasha kurinda mu buryo bukwiye abaturage. Ariko aho igisirikare cya Mobutu cyabaga kiri, baraturindaga. Noneho iyo ntambara ibaye, nibwo abantu bagize umutekano muke barahunga, by'umwihariko mu bwoko bw'Abatutsi. Ariko nyuma ubwo Kabila Pere yateraga muri Congo, cyangwa se u Rwanda rutera muri Congo intambara ya mbere, mu by'ukuri icyo gihe mu Butu Abanyekongo bose basangaga ko bamurambiwe, hari ibibazo bitandukanye bya ruswa n'ibindi, yari umuntu wishimiwe mu buryo bufatika. Rero bakimara gufata ubutegetsi, Abatutsi bari bafite n'imyanya ikomeye, kuko bagaragazaga ko bagiye guhanira uburenganzira bwabo. Nanone noneho Kabila atabashije kumvikana na perezida cyangwa se n'u Rwanda ku ayirukana abanyarwanda, abantu bari mu bwoko bw'Abatutsi, abanyamurenge twavuga abanyarugabo bazariyatuberwa n'abandi, Kabila yarikonesaga yemeraga nk'Abanyekongo, nabo baca inyuma bakurikira ba Banyarwanda. Kandi Kabila ubwe yari yagaragaje ko abari Abanyekongo birukanye Abanyarwanda. Noneho bisa n'ibigaragaye ko mu by'ukuri ubwabo bashidikanyije icyo bari cyo, basa naho babaye abagambanyi ku gihugu cyabo, haza no kuba n'impfu nyinshi zitandukanye aribwo batangiragazaga na RCD. RCD iraba irwanya Kabila, niho amagambo mabi y'urwango yagiye abavugwa na ba Mombasi. Ibyo bibazo haza intambara ziba nyinshi, birakomera, harwanira ibihugu bimwe bifasha Kabila, ibindi bifasha RCD. Biza gusoza muri 2022 mu kwezi kwa 12 tariki 16 ku masezerano yabaye Pretoria.
Ndasa kongera
ariho habaye icyo bise 1+4. RCD bagabana imyanya na ba Bemba bose bajya mu buyobozi. Ikibazo cyari gisa naho kirangiye, igisirikare bakivanze imitwe yose bagabanye n'imyanya ya politiki. Ariko icyo gihe uwitwa General Rankunda ubwo bavangaga abo basirikare, we yanze kujya muri seremoni Kinshasa kugira ngo nawe yivange nk'abandi.
Ariko yari afite impamvu zituma yanga. Ariko
mu by'ukuri ntazigaragara, kuko abo bari kumwe nibwo bari batangiye kuba bagira ivugurura n'impinduramatwara. Hari ba Obedi Rwibasira bagiyeyo, n'ubu baracyari mu gisirikare. Noneho kugeza ubu ntituramenya icyatumye akora ibyo bintu, ubwo ari gumura ntiyubahiriza gahunda nk'abandi. Ariho yatangije umutwe wa CNDP avuga ko mu mivugire avugaga ko arwanira abatutsi, bagacyura izo nterahamwe zabamenesheje iwabo, ndetse n'uburasira bwa zuba bwa Kongo bukagira amahoro asesuye.
Nuko iyo CNDP rero niyo yaje kuvamo M23. Reka twihute kuko dufite umwanya muke. Ndashaka kumva Bwana Manzi Willy, icyo gitekerezo urakivugaho iki? Wowe uhagaze he ku bijyanye n'inyeshyamba za M23?
Bo ngiye murambabarira kuko ntabwo ndi umuvugizi wa M23, ariko hari ibintu bikeya nshaka kugaragaza no kutumvikanaho na Munyantore. Kuko Munyantore ndibuka ko twari mu nkambi hamwe, nyuma yaje kuhava ajya muri Amerika. Iki kibazo nigeze no kukimubaza, ndamubaza ni se harya uri muri Amerika waragiye gusura cyangwa wagiyeyo kubera umutekano muke wananiranye kugaruka muri Eastern DRC cyangwa se muri Burasirazuba bwa Congo. Ikibazo abatutsi benshi cyangwa se bamaze kuba corrupted bashaka kugaragaza ko basobanukiwe n'ikibazo cyacu, ariko nyamara ntekereza ko bakwiriye kujya kwigishwa. Ikibazo cy'umututsi muri Congo cyangwa se n'abahutu actually bavuga ikinyarwanda ntabwo cyatangiye ejo bundi muri 1990 na muri 1990. Ikibazo cyatangiye mbere yaho
cyangwa se mu mateka menshi. Iryo jambo uvuze ku kintu cyo kuba corrupted, nagira ngo aho ngaho nshimangire ko ari igitekerezo cyawe, ntabwo Ijwi rya Amerika ribibona gutyo. Ubwo wenda nawe araza kubona umwanya gusubize, ariko komeza igitekerezo cyawe.
Okay, urakoze cyane. Noneho nka ibibazo by'abanyarwanda byatangiye kera, byatangiye muri identite y'abanyarwanda cyangwa se abantu bavuga ikinyarwanda. Ibintu Mobutu ya playingaga rimwe bakaba bafite uburenganzira, ubundi bakaba batabufite, ubundi bakaba bemerewe gutorwa, ubundi batabyemerewe. Noneho haza kuza ikibazo cy'imbarutso cyabaye muri 1994, ubwo igihugu kimukiye mu kindi, ni ukuvuga interahamwe zo mu Rwanda zifashijwe n'Ubufaransa, ndetse n'umwe wari umuministre w'intebe wa Mobutu, wa defense wa Mobutu, waje kubafashamo kugira ngo binjire muri Congo n'intwaro zabo bakomereza genocide muri Congo. Ariko noneho ikibazo ntabwo cyari genocide gusa muri Congo, ko badupostinze gusohoka mu Rwanda. By the way, Bodwe yari umwe mu bantu Munyantore bateguraga ibyunamo by'abatutsi baguye muri Congo n'ahandi mu Rwanda, mu nkambi zo mu Rwanda. Ariko ndibuka ko hari ahantu henshi amasite menshi yaguyemo abatutsi bo muri Congo, kandi bishwe n'interahamwe mu maboko ya leta yari iriho icyo gihe ya Mobutu. Icyo gihe rero twarahunze duhungira mu Rwanda, ko niho honyine hari kugira ngo hafi yaho twagombaga guhungira mu nkambi za Mudende. Aho naho interahamwe zaradusanze ziratwica, aribwo na Perezida Kagame icyo gihe yasabaga amahanga yuko yagombaga kwigiza inkambi ntazishyire ku mupaka w'u Rwanda, kugira ngo ziranterahamwe zigume zitera ziva mu Rwanda. aho ni ikibazo cya nyamukuru cyavuye cyo kugira ngo nani umutekano muke uri muri Kongo uyu munsi ubwihari kuko muri ya masezerano yavuze ya M23 harimo kuvana ziranterahamwe muri kariya karere ababyeyi bagataha ahubwo ngiye nkibaza nkabaza na Munyantore ntese ababyeyi baratashye interahamwe zaratashye iyo abantu rero bari abantu basinyanya amasezerano na leta ayo masezerano ntabwo bigeze bayubahiriza ikindi kintu gitangaje nuko muri Kongo hariyo imitwe irenga 131 M23 nayo irimo ariko ira M23 byibuzeyo ifite iki Rwanda ifite iki presenter kandi ifite amasezerano asinyanye na leta iyo leta rero iya iza kuba ari leta iri responsable yakagombaga gukuzura amasezerano yabara abantu noneho ntibagira impamvu yo kurwana iya bayo masezerano ko numvise avuga ngo barabe baintegiye mu gisirikare cyangwa se babashyize mu gisirikare ako ntabwo nigeze numva avuga ngo leta yaje gucyura aba baturage ntabwo nigeze numva bavuga ati umutekano waragarutse mu karere bari bari kandi uwo mutekano bavugaga ni ziranterahamwe zirimo zicinka uyu munsi zishimuta abantu birirwa kwishyura abantu bashimuswe birirwa inka z'abaturage zarashize abanyamurenge baricwa buri munsi ahubwo niba hakana yuko abo bantu batitwa wenda icyo ndakemeza ariko umutekano muke n'ubundi uracyari muri Kongo so nkaba numva rero bari abasirikari bavuga bati ese amasezerano twasinyanye ariye niba wenda ngiyeyo na Munyantore dufite amaranga mutima ejo bundi leta ya Kongo yabisaba teroriste ariko umuryango akanama gashinzwe umutekano kwizi karavuga kati no nimusubire ku meza mujye kuvugana kuri ayo masezerano mwari mufitanye ngero nkaba numva niba abasirikare bishyuza ibyo bumvikanyeho na leta leta yagagombye kubishyira mu bikorwa ubundi bitashoboka bagafata ubundi buryo bushoboka bumva bashobora kugera ku byo bashaka
bwana Rutarindagira ababyeyi baratashye tubona ko ikibazo cyatangiye mbere tubona ko icyateye ibyo byose ari uko
ko batashye hari ikintu avuze ku kibazo cy'umututsi cyatangiye kera ariko ndagira ngo mwibutse ko wenda ndahera ku ntambara zabaye nka 1965 za Kanyarwanda icyo gihe umututsi ntabwo akenshi yanize nazivanzemo cyane ahubwo wasangaga ari abahutu ndetse n'abahunde ariko
none urahakana ko abatutsi nta bibazo bagize ko ayo masezerano yo gucyura ababyeyi yatasinywe hagati yabo na leta ya Kongo
ayo masezerano before yuko ngeraho ndagira ngo nsobanure akantu neza kugira ngo usubize neza wenda mbashije gusobanura neza ku bintu avuze ku kibazo cy'umututsi cyavuye kera mbere hari ikibazo cy'ifiritu wenda icyo kintu ngo abanyarwanda ibiki mwizo ntambara za Kanyarwanda nabyo bitewe cyane n'ibibazo bijyanye n'amatora cyane ko muri 1965 Moise Tshombe yashakaga kwiyamamaza kumenya ko muri kibazo adashobora kumutora hatangira ibyo bibazo ariko mu butu yarabihosheje ejo vuba aha rero interahamwe zihungiye muri Kongo zifite wenda umutima wo kwica abatutsi Kongo ni igihugu kinini ntabwo ahantu hose hari abasirikare ahantu hari abasirikare twe baraturindaga ingungu noneho n'ubwicanyi bwabaye nka za ministeri icyo gihe hari karitsiye zitarimo abasoda ariko bakaza bakabakiza ntabwo leta ya Kongo yigeze itegura ubwicanyi kuri twe ahubwo yagize intege nke mu gucunga abaturage abariho duhunga kuri iki kijyanye n'amasezerano rero
ariko aho ngaho gye ubwanjye niboneye umuministri wo muri leta ya Kongo avuga ko abanyekongo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda ara abanyarwanda nta mwanya bafite muri Kongo abaturage bakoma mu mashyi asa nk'ubakangurira ati ni mu basubizi wabo ibyo bintu ntibyabaye bwana Rutarindagira
ibyo bintu byarabaye muri 1998 ubwo RCD yarwanaga na leta ari bwo babatutsi ubwabo bagiye kwifatanya n'abanyarwanda gutangiza urwo rugamba mu byukuri bari bahindutse nk'abagambanye rero ntabwo nashyigikira icyo gitekerezo yavuze ku buryo byagize n'ingaruka ku batutsi bakicwa yagombaga no kubibazwa nk'igihe bari bamaze gusezerana amasezerano nyuma ya RCD abaruberwa bari mu butegetsi ku ejo bundi bita RDA Ndombasi atite 2019 kuki nk'umuntu wateje ibibazo muri Kongo batamushyikirije ubutabera ngo bakore dosiye ahubwo ubigaragara ko hubwo nibyo barwanira batari basobanukiwe nibyo ari byo niba umuntu yaravuze ijambo rikaba ryatsenza n'ibibazo. So rero ku kijyanye n'impunzi ku masezerano ya le 23 mars ni ukuvuga ngo reka tujye tubakiriya ku bintu ejo bundi RCD imaze kujya muri leta mu kintu kijyanye no gushaka umutekano Noro Kivu yose yari ihagarariwe na Ntaganda ari umwe wari muri Senate ndetse Makenga yarahagarariye Side Kivu hari ahantu hari amaze gutekana n'impunzi zari zitangiye kujya zisubirayo ziriri waba ukuntu hameze ziba zatahuka. Ndagira ngo gutahuka kw'impunzi habaho ikintu cya tripartite leta yakwakiriye HCR ndetse n'igihugu cyanyu ariko akenshi usanga igihugu cyanyu aricyo kigomba kubishyiramo imbaraga. Ejo bundi rero icyo gihe bamaze kujya muri leta muri DMR nef hari ministre wari secretary executive wa M23 wabita François Rucogoza yari ministre bamuhaye ministeri ya justice muri Nord Kivu ndetse bamuhe afite n'inshingano zo gucyura impunzi. Ntabwo yigeze akora declaration n'imwe ngo wenda leta yamubigeze imuha budget cyangwa se ngo babiganireho abisureve nk'abantu barafite icyo kibazo. Kandi nshimangira iki kintu ntabwo impunzi z'abanyekongo ari abatutsi gusa bari mu Rwanda n'ahandi hari n'izindi ziri muri Tanzania n'izindi ziri mu Uganda z'andi moko zagiye zunga kiriya gihe. Rero ndagira ngo icyo kintu cyaba clear aho kugira ngo bajye bashaka kurevandika amasezerano bakoresheje imirwano ariho usanga n'abextremiste bavuga ati aba bantu bahora kuko ntabwo icyo gihe bafashe intwaro ntabwo ikibazo kiba ari icy'umututsi gusa kiba cyabaye cya bose. Ntabwo umututsi akeneye kuba muri Congo mu gihugu cye cya wenyine tugomba kugisangira twese n'andi moko.
Reka nsabe bwana Manzi Willy anyihanganire ndamugarukaho mu kanya gato ariko nk'uko nababwiye iki kiganiro tugisangira n'abakunzi b'ikiganiro muri Sanga. Reka twakire bwana Israel Ikaze mu kiganiro muri Sanga.
Murabo neza radiyo rya Amerika.
Komera cyane.
Nitwa Sabato Israel ndi mu ishuri rya IPRC Kitabi mu majyepfo y'u Rwanda mu karere ka Nyamagabe.
Yego.
Ndimo ndakurikira cyane kino kiganiro muri Isanga. Mfite nk'igitekerezo cyangwa se n'ikibazo nshyigikira cyane nkurikije nagiye nkurikirana amateka cyane ya M23 uburyo wabaye umutwe wemeye gufata intwaro kugira ngo ugire abaturage urengera mu myaka byagiye bihe mu myaka ya kera. Niba koko hari muri Kongo ni igihugu kinini kirimo amoko atandukanye avuga indimi zitandukanye, kuba bavuga indimi zitandukanye ubwabyo ntabwo bishobora gusobanura yuko atari abenegihugu. Byagiye biterwa n'amateka, murabizi byagiye biterwa n'amateka no mu gihe cy'abakoloni bamwe bakisanga mu gice runaka kandi mu by'ukuri ari abenegihugu. Kuba rero umuntu wese uvuga ikinyarwanda wo muri Kongo ari umukongomani akavuga ikinyarwanda ntabwo nibaza iyo mbikuriye mu ntekerezo ntabwo nibaza uburyo bashobora kuvuga ngo umuntu wese uvuga ikinyarwanda bivuze ko ari umunyarwanda. Kandi hari amateka agaragaza yuko no kuva kera mu gihe cya kera hose harimo abakongomani bavugaga ururimi rw'ikinyarwanda.
Urakoze
nkanibaza njye nabitekereje mbihuza mu mbare gato meze nk'utandukira bihuza no mu gihe cya jenoside yo mu Rwanda kuba indege ya Habyarimana yaraguye i Kigali ugasanga bagiye kwica umuturage uri mu karere ka Karongi w'umusaza cyangwa w'uruhinja utazi ibyo bintu aho bagahanganye n'inkotanyi bwabo ahubwo bakajya kwica umuturage ngo indege ya Habyarimana yaguye. Ugiye kubijyanye rero n'ibyo byo muri Congo niba M23 koko yarahagurutse ikemera kurwanya uburenganzira bw'abaturage bari muri izo ntara cyangwa Nord Kivu na Sud Kivu ni gute bajya kuvuga ngo umututsi aho ari hose bakamugira umwanzi bakamuhiga ngo bamwice kubera yuko M23 yagiye kurwanya uburenganzira runaka bw'abaturage. Niba bumva yuko koko bashobora guhangana leta ya Congo FARDC igitireka Congo nigihangane na M23 ku giti cyabo ariko be kubona umututsi ugaraje Goma ucaracara mu turere runaka turwa
Congo ngo bamugirire nabi. Urakoze ngo bamugirire nabi. Urakoze Israel
M23 ni
urakoze. Reka twakire na bwana Habimana Fabrice.
Mwiriwe
komera.
Yego mwaramutseho.
Yego turaho. Igitekerezo
Fabrice nkuko muvuze ikiganiro nagikurikiye.
Mm.
Kan
kandi nshimiye kwa mu mwanya kugira icyo navuga kugira ibazo biri kubera muri Kongo.
Nyarutsa ihutisha igitekerezo
n'igihugu cya Kongo ku bintu barimo bashinja igihugu cy'u Rwanda. Uyu munsi wa none ntabwo twakabaye tubona ukuntu Kongo yaducumbikiye kuko nanyandi bantu bahungiye muri Kongo, none turangiza ngo tubwire ngo turagaba igitero muri Kongo dufatanyije ngo dufatise inkunga M23.
Ariko ntabwo byigeze byemezwa yuko buretse bwana Fabrice buretse gato ntabwo byigeze byemezwa, ni ibintu bivugwa na leta ya Kongo ishinja u Rwanda rukabihakana. Ntabwo byigeze byemezwa, ni ibintu bikivugwa gutyo, ariko ntabwo kugeza ubu icyo u Rwanda ruvuga nuko rutari muri Kongo.
Yego, ariko nanone amahanga nayo aragenda ashimangira ko mu Rwanda ruko twitwara nayo n'icyo kibazo. Ariko dukurikije imibanire yacu
n'abatanga urugero
abakongomani tubanye neza cyane.
Tanga urugero rw'amahanga bivuga
ya politiki aranyumva?
Oya, uretse wingenda na Fabrice, tanga urugero rw'ayo mahanga yavuze ku Rwanda rwitwara nabi.
Navi perezida wa Amerika ejo bundi nasomye ku rubuga agaragaza neza ko u Rwanda ruri kugerageza kwitwara nabi mu kibazo kiri kubera muri Kongo, kuba ngo rwaba ruri gufatanya na M23. Ariko njye ntabwo ariko mbibona muri kizi ukuntu Kongo yaducumbikiye ndetse n'umwanda.
Ariko ubwo urumva ko ukoresheje buretse urumva ko ukoresheje ijambo rwaba, ntabwo uhamya ko, kandi wowe wari watangiye wemeza nk'aho ubifitiye gihamya.
Narabisomye ku rubuga.
Komeza.
Nyamara kubisoma naje kugira amakabazo, ndavuga ati umunsi ikiganiro kizaba nibwo nanjye nzagira komenti mvugaho cyangwa ngire icyo nongeraho. Ndavuga ati reka mbabwire ko rwose u Rwanda rutakora icyo kintu, ahubwo Kongo ubwayo ariko ikagirana n'igihugu cy'u Rwanda bakareba uburyo bakemura iki kibazo, cyane cyane ahubwo abantu abandi bari kubakera icyo kibazo ni ziriya buriya mutwe FDLR urimo ubiba amacakubiri, ahubwo bo bakabanasakanirwa kureba ikibazo kiri mu gihugu cyabo, ahubwo bakumva ko u Rwanda ari rwo rwaba ruri kubatera.
Urakoze Habimana Fabrice, igitekerezo urakoze igitekerezo cyumvikanye. Dufite umwanya muto, wihangane, ariko ndibwira ko igitekerezo cyawe cy'uko bakwicarana bakagirana ibiganiro cyumvikanye. Reka twakire mbere, uranyihanganira manzi ndaje wawe mukanya, ariko reka dufate na Mbonyinkebe twumve igitekerezo cye. Bwana Mbonyinkebe, ikaze mu kiganiro.
Natoze cyane, ndambanje kubashimira. Ikibazo cy'abacamoto hariya muri Kongo, njye ndumukongomani yari bunagana muri Kongo ku mupaka w'Uganda n'Abanyakongo. Ato ikibazo dufite ni ikibazo cy'amoto, turi kuvuga ngo bakubona uri umwana w'umuhungu cyangwa se uri umwana w'umusore bagahita bagufata ngo uri umusirikare cyangwa se ngo uri umurwana na M23 kandi M23 ntituzizi, tutazi ko n'amahirwe bakorana barwanira kugira ngo babaheze ibyo bifuza, ariko twebwe nkatwe tugasigira ubusa nk'abaturage. Icyo kintu rero nicyo nagira ngo amahanga cyangwa se leta ya Kongo igihe igikemure cyangwa se ikijyeho cyane cyane.
Urakoze bwana Mbonyinkebe, ubwo mukomere, twizere ko leta ya Kongo ibyo aribyo byose iki kiganiro iragikurikirana kandi namwe irabumva. Reka noneho tujye kwa bwana Willy Manzi, wumvise ibyo bwana Rutarindagira yavuze kare, hakurikiraho Israel Sabato, Fabrice na Mbonyinkebe. Mu magambo make, guha ijambo ugire icyo bivugaho.
Ni ikintu gitangaje, ikintu nagereranya n'ikintu numvise uyu munsi ni umugani wo muri Bibiliya wa Ahabu n'umugabo bita Nabati, ubwo yashakaga kumwambura uruzabibu agahitamo abagabo batasobanukiwe akababwira ibyo bari buvuge, bakagenda bakavuga ibyo bashaka kugira ngo Nabati yicwe. Ariko icyo nashakaga kuvuga ni ikihe, uyu munsi nk'uko natangiye mbivuga hari imitwe irenga 131 M23 iri umwe muri yo ya 132 ejo bundi hari iyo mitwe yose ntabwo uzigera wumva umutwe wateye warangiza ukagenda bakajya gufunga abaturage bitwa ngo bakomoka muri uwo mutwe. By the way, umu prezida uriya mutwe numushi umu ajwe wiwe nubundi bwoko umuntu witwa ngo numu operational commander niwe mututsi. Nta nubwo iri shyaka rya M23 bivuga ngo abatutsi bose bararishyigikiye, ariko ngiye kukubwira abantu barimo bafungwa Igoma, abana bari kuva ku mashuri, ejo bundi wabonye imyigaragambya ba Igoma baragenda basenya amaduka y'Abanyarwanda. Harya niba ari igihugu koko gikunda abo baturage bakaba barwanya ingengabitekerezo, aya ama hate speeches ari kugenda nyura ku maradiyo ya guverinema, abakozi ba leta bagenda babivuga ku mugaragaro, imbuga nkoranyambaga mwabonye mwese ibyo bari gukaraga imyoro ngo barajya gutema abatutsi ngo n'ibindi navaho binjire mu Rwanda bajye kurepinga abagore bo mu Rwanda. Harya uri murambwira ngo amahoro yagarutse muri Kongo ryari aho ababyeyi bacu bashobora kugenda bakajya? Ikindi cya kabiri, uriya mutwe wa 23 ejo bundi Monique yarahagurutse iragendera urasi burandura muri Kongo. Ese hagati y'igihe M23 yagiye n'igihe igarukiye nta bantu barenganye? Inka zacu ntizirirwaga zigenda, abantu bacu ntibirirwaga bashimutwa? Icya gatatu, M23 Monique ijya kurasa ADF muri Beni igasiga interahamwe hariya muri Ntuza muri Tongo, urumva zibaga abaturage. Ejo bundi perezida w'Abahutu bita Gashamba yagiye kuri radio avuga yuko aba FDLR zirimo zaka amatasi abaturage, zababujije guhinga, abaturage bagiye kuzicwa n'inzara. Urabyumva? Ese Gashamba ni umumambure wa M23? Ibyo rero njyewe ibintu Godwe yavuze byantangaje, kuko asa naho simbizi, asa naho hari yaba yaravuye muri Kongo akibagirwa icyamukuyeyo, kandi yanavuyeyo M23 rwose itarabaho. Ikindi cya kabiri, twebwe nk'abatutsi ntitwakagombye kuba tuzira igikorwa cya M23, ahubwo ngiye ndavuga ni bari abahungu, ibyo bakora ni ibyabo n'amasezerano basinyanye na leta, ariko abatutsi bari gupfa umurenge ntaho bahuriye na Ntuza na M23. Kandi murabyibuka neza ko hari amaripoti yavuze yuko Mayimayi yari iri gukorana na leta ikagenda ikajya kwica abaturage b'umurenge. Urabibona? Ikindi wenda nenda gusorezaho ripoti yasohotse bita ngo niba ari Kivu trackers batrakinga ama NCD yabaye muri Noro Kivu yo kwica abantu, FRDC iza ku mwanya wa mbere, Kodeko ikaza ku mwanya wa kabiri, ADF bigakurikirana, M23 iza ku rutonde rwa nyuma. Urabibona? Sinzi impamvu rero agomba kuvuga ngo nibo bazana umutekano muke mu gihe inzira Butembo na Ntuza na Beni bitagendwa. Goma Beni bitagendwa, amamodoka yama yahiye, abantu bamaze gupfa muri ya muhanda. So ntabwo nzi ikintu yita amahoro ngo ni igiki, ntabwo nzi ikintu yita ngo M23 nizanye umutekano muke muri Kongo, ntabwo nzi imonde arimo muri make. Yari icyo nabivuga.
Bwana Rutarindagira, mu 2013 Monique niba ntibeshye ingabo z'umuryango w'abibumbye na n'ingabo za leta ya Kongo bakubise umutwe wa M23 bawuvana muri Kongo. Umaze kuvamo nta batutsi bapfaga, nta nka zanyagwaga, nta bibi byakozwe, uwo mutwe waravuyemo udahari. Icyo kibazo nicyo Manzi yakubajije, ndagira ngo ukimusubize ufatireho unamusobanurire icyo wita amahoro icyo ari cyo, kuko yavuze ati ntabwo nzi icyo Bodwe yita amahoro icyo ari cyo.
Urakoze cyane. Nibyo koko hari akarengane muri Kongo, nta nubwo ngashyigikiye n'abari kuzira M23 kuko ari abatutsi, ibyo ni ibintu bigomba kwamaganwa kuko nkanje ntabwo nyishyigikiye. Ubwo rero icyo icyaha ni donc le crime individuel, ntabwo umuntu ashobora kuzira icyaha cy'undi nk'uko yari yanabivuze. N'eventura irimo amoko menshi atandukanye, rero ntabwo ari kwiye kwikorezwa abatutsi ngo bayizire, ariko no mu batutsi imbere nabo ntibagomba kwikorezwa ngo bayishyigikire ngo iruhande uburenganzira bwacu, kandi tubona uburyo iri gukora budakwiye. Ikindi avuze kijyanye n'imitwe ngo leta ukukiri kujya kurasa M23 ngo indi mitwe bimeze bite, ndagira ngo arebe imurenge hariyo nundi mutwe bitagumi n'abanyamurenge nawe agomba kuvuga ati nabo nabatutsi kubera iki sere tutagiye kubarasa agomba kubyibaza no kuvuga ngo ubu ngubu hari abahazanye eta de siyesi yo kugira ngo barandure imitwe n'ibibazo byinshi bitandukanye leta ya Kongo yagiye igirana amasezerano n'u Rwanda inshuro nyinshi ngo bajye kurandura FDLR bakajyayo bakayigira bakayirasa yagiranye n'amasezerano na Uganda ubu ngubu ADF na Rubari barimo bari kuyirasa bashyize n'iriya muri turi hari eta de siyesi yo kugarura amahoro rero ntabwo M23 ariyo yibasiwe cyane kurusha abandi ahubwo yo inafite imbaraga kuko iri gutera leta ubushize bafashe umugi wa Goma bawuvamo ikindi kandi leta irimo irayishinja ko mu matangazo arimo agaragara n'umuyobozi w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru ko ifashijwe n'abayifashaga mbere ni ukuvuga ngo intambara urabona ko isa n'ihindura isura kurusha ko ari umutwe ahubwo ikaba igiye kuba nk'aho ari hagati y'u Rwanda na Kongo bose bashindanye iki kintu rero wenda sindi bujye kuvugira leta ngo bimeze bite ndagira ngo kera FDLR itera Kongo bavuze ko ari abanyekongo bayiteye kandi nibyo bari barimo u Rwanda rwaje kwemera nyuma y'amezi abiri bavuga ko aribo bakuyeho mu buto igihe cya RCD bavugaga ko atari bo ariko nyuma baje kurwanirayo n'abagande baza gutaha ku bwinshi ejo bundi igihe cya basenya M23 ubwayo M23 abantu bari gushyigikira ngo ifite impamvu yo kurwana ubwaba ba general bita Ntaganda na Makenga bararasanye ubwabo ukibaza aba bantu mu byukuri bari bararwanira abande bararwaniriza impunzi abana bacu barahashiriye none ukibaza kuko ubundi nayo masezerano bari kujya gusinya hari igice kiri mu Rwanda hari icyo kiririya ubwo Kongo yo murumva mutayirenganye ejo bundi irumvikana nuri ya Makenga nibamara kujya muri leta ejo bari Rwanda nabo bongera bahaguruke bajye gutera nyuma yabo ubwo Nankunda ufunzwe avuge ati wenda proje yanjye mwayikoze nabi nabahaguruke rero ahubwo impunzi ndetse n'abatutsi babaye urwitwazi bwo kuduhoza mu bibazo kandi ariko tubihomberamo niba koko ari parti politiko militaire ishaka amahoro muri kariya gace bibicare bakore manifesto bagire kare de charge basobanurira abaturage kuko byagiye cyaka rya Kongo ntabwo yemera n'umuntu utwara intwaro hanzwe kunyirasa rero bagende bicare bafate bamubirize berekane ibyo barwanira gisegete ubungu bari ku butegetsi ntabwo yabugiye hano ko afashe intwaro rero nabo niba bafite ibintu bizima barwanira Kongo ifite ibibazo byinshi no muri Katanga bakatange n'abakasaye nabo bafitanye ibibazo kuri turi ntabwo ari abatutsi bariyo hari ibibazo rero iki Kongo iri mu kibazo cy'umutekano muke kandi nabo bari muri bamwe bawuteza ntabwo aribo gusa rero icyagihe bigumuraga muri Demire 12 kiriya gihe hari ahantu hari hari umutekano prema abantu bari gutaha ahubwo ari cyo gihe abantu bagashyize intuza mu masezerano bacyuye n'impunzi none niba leta yazanye eta de siyeje bariya abayeme ventura bakayibangamira aho kugira ngo baze nabo bafatanye na leta batange intwaro bafatanye n'abandi kubaka igihugu amamayimayi numvise umukoroneli wagiye kumobiliza abandi ngo bajye muri leta iriya gahunda ya leta bayireke ejo bundi hari amasezerano ya Kampala igihe bamara gutsindwa ahubwo leta ikosa yakoze ni ukujya kuganira n'umuntu watsinzwe bakagombye kubazana mu gihugu hari abakoroneli umukoroneli witwa Pascal icyo gihe yari leta na koroneli yagiye muri leta agiye muri leta ubungu baramuzamuye ni koroneli ubungu akorera Maniema
ariko hari nabo hari nabo bishe hari n'uwo nabonye ejo bundi buriza imodoka bamukubita bamugirira nabi kandi yambaye umwenda wa leta bwana Rutarindagira
yego naramubonye nanjye ariko naje gukurikirana bari kubona deployment ariko kujya Katanga kubera ibibazo bya Ventura bateje bakavuga ati abantu bashobora kuba ari complice birani ibintu nanjye namagana ariko ubu ngubu naje kumva ko ababikoze bari gukurikiranwa bari guhanwa batanze na owning
ikindi wavuze yuko leta ya Kongo itemera n'umuntu utwara imbunda uretse ibyo mitwa ariko tuzi raporo z'abanyamurenge hariya barwana n'abamayimayi bakaza rimwe na rimwe bari kumwe n'ingabo za leta bwana Rutarindagira
ziriya ntambara hagati y'abanyamurenge n'ababembe nanjye ntabwo nzemera ariko rimwe na rimwe urasanga harimo ibintu bitanasobanutse kuko hari ibyo bita ngo nigumiro na twirwane bose n'abanyamurenge nabo ntibanabyumvikanaho.
Icyo mvuga ni uko rimwe na rimwe ingabo za leta nazo zibatera.
Ingabo za leta ntabwo irabyemeza barabivuga, ariko nibi nabikora ni amakosa bagomba gukosorwa. Umunyamurenge cyangwa umututsi muri noro afite duruwa alavi agomba kubaho akabana n'abandi banyekonga agafatanya n'abandi kubaka igihugu. Iyo discrimination igomba kurwanywa, kandi kiri nasaba leta nuko niba hari abagaragaje uwo mwuka mubi bitwaje igitutu cy'ameventura, leta igomba kubahana izo manda zikaba priorite bikanagaragara ko bagihanye. Sino leta yabiri gufasha ameventura mu buryo itazi, kuko ubu ngubu ushobora kubona intambara ihindutse ngo ameventura igiye guhagarika genocide muri Congo bitewe n'aba extremist n'ibibazo Congo yagiye igira. Siritu ibi bibazo byo niba habaye intambara muri Kivu, abantu barasenyerwa, barasahurwa, bafite ibibazo, barapfusha abana. Rero ntabwo ari abatutsi babihomberamo gusa, ahubwo ni Kongo muri rusange. Rero tugomba gutekereza nk'abanyekongo, ntidutekereze nk'abatutsi gusa nk'aho turi muri Kongo nta bandi moko abaye.
Reka mu kanya gato ndajya kwa Manza, ariko nanone reka nakire Tumusime Sef ikaze mu kiganiro muri Sanga. Bwana Tumusime,
urakoze radio y'Ijwi ry'Amerika kuduha ijambo. Amazina yanjye bwite nitwa Nisabwa Abdul, ndi mu gihugu cy'u Rwanda mu buraruko.
Komeza.
Nge sinzi neza ubundi twari mu kiganiro turi kuri iyi topic. Nzahora mbivuga kandi nzanabishimangira. Nkora mbivuga na n'ubu igihe Congo itari yicara ngo basase inzobe, ndahamya yuko ibibazo bya Congo bitazigera birangira n'iyo isi izashyika ku ndundu. Igihe cyose Congo itari yicara ngo ifate ibibazo ifitanye n'abo bari kumwe mu gihugu ngo ibisase ku meza babinonosore, ntabwo bizigera birangira. Ahubwo njye ikibazo mpora nibaza kandi n'undi wese yakibaza, ni kubera iki Congo ihindukira ikitera, yarangiza kwitera igahindukira ikabyegeka ku Rwanda? Mpora mbivuga, u Rwanda duhora duharanira amahoro, ibyo n'isi yose irabizi, ariko duhora twumva no ku maradiyo bateye ibisasu za Musanze, bagiye ku mipaka batera amabuye abapolisi b'u Rwanda, ibyo byose tuba tubireba. Twebwe rero nk'abana b'Abanyarwanda iyo tubona Congo idusuzugura bigeze aho ngaho, kugeza n'aho batwitse idarapo ry'igihugu bakajya no kuri ambasade y'u Rwanda muri Congo, ibyo bahakoreye murabizi, twe biratubabaza cyane. Sinzi impamvu Congo idashaka gukemura ikibazo y'ubwayo. Twebwe nk'Abanyarwanda ntabwo ariko tuzajya gukemura ibibazo bya Congo, kuko twebwe nta n'ibyo biturebaho.
Urakoze cyane kuri icyo gitekerezo.
Kuko twebwe abana b'Abanyarwanda nitwe imbaraga z'igihugu.
Urakoze.
Komeza kugira birasize ukuntu bizarangira.
Urakoze gutanga icyo gitekerezo, twizere yuko bazicara nk'uko bivuze bagakemura icyo kibazo cyangwa bakagikemura banahagaze. Reka twakire bwana Astel Kana.
Uyalo.
Ikaze mu kiganiro muri Sanga.
Ego murakoze.
Igitekerezo.
Ego ishambere so nanje ndemeranya n'abemeza ko Rwanda ari nyuma y'ibyo.
Icyo ni igitekerezo cyawe uko ubitekereza, ariko ndagira ngo nshimangire ko atari ikijwi rya Amerika.
U Rwanda ari nyuma y'ibi byose murabyibuka. Mu Burundi abanyarwanda n'abantu ba mbere bafatira ku kantu gato gashoboka mu muntu mbere yo gushigikira abavuga ururimi rw'Ikinyarwanda. Sindabizi, ariko u Rwanda mwibuke 2012 ubwo M23 yiganzura uwo mujyi nyine mu karere ka Goma, u Rwanda rwari rubiri inyuma murabyibuka. Aho nta gushidikanya, u Burundi byaye 2015 byari inyuma. Uganda irafata urugara umupaka ku mpamvu z'u Rwanda.
Ibyo by'i Burundi ubishingira kuki? Ubishingira kuki ibyo by'i Burundi? Hari abo wabonye?
None ko leta gute umuntu yokwagirwa guhirika ubutegetsi agahe u Rwanda rukamuhindaro, leta yamirasaba ati duha abo bantu tubahane, u Rwanda ntiburungike, ntibemere gutanga abo bantu. Ibyo ntibigaragara neza ko u Rwanda ruri nyuma y'umutekano.
Wowe umuntu yahongera iwawe ukamutanga?
afite ikosa n'umwana we yakoze ikosa uramubaza ukicarana n'umubyeyi wiwe ati umwana akoze ikosa nyabaki bari mukuri ikibazo kigakemuka
aho mu Burundi uhakoze ikosa ugahungira mu Rwanda Burundi bukagusaba wakumva Rwanda rwagutanga nta kibazo
umugihe ndi mu ikosa ndemeza neza ko buntanga ngahanwa nkabazwa ibyo nakoze
urakoze cyane Astelle Kana kubera icyo gitekerezo
ndarangiza mumbabarire ndaca no kuri Kongo gato
nyarutsa amasaha arimo aradusiga turagira ngo dusubire kwa manzi
ego abanye Kongo ubwabo nabo bige gukemura ibazo byabo no umunsi bashidikiwe imbere ikibazo cy'amoko aha mperereye mu muri Kivu yepfo baravuga umugoba mayi nabo baharanira gatika kababembe none bazomenya ko ari abakongomani atari abanyamoko gihari bo nyine ntibo yicara bakivangura n'ibyo byose bakamenya ko ari abakongomani ari abatura ari abanyakongomani bose badashyize imbere amoko murakoze ibitekerezo byanze byari byo
urakoze Astelle Kana reka dusubire kwa bwana Willy Manzi Willy Manzi wumvise ibyavuzwe mbere yabo batumirwa ibyo rutarendagira yavugaga hari icyo ufite kubivugaho
ni byinshi umuntu yabivugaho ukira kuko Munyantore ari simply afite uruhande aherereyemo kandi tekereza ko icyo namubwira cyo turi kumwe mu nkambi turi kumwe mu buhungiro ikintu nakwemeza nuko Munyantore ntaragera Kinshasa kuva yagenda muri Amerika nshaka ko yazimukira Kinshasa kugira ngo ibingiba ajya abwira leta ya Kongo nibe na ngombwa ajye muri FRDC dufatanye afatanye na leta ku maybe kutwirukana ariko icyo nashakaga
ariko aravuga ko impamvu dore impamvu adashobora kujyayo bamugirira nabi kandi aravuga ko igituma bamugirira nabi ari ukubera ubwo buryo yita ko budahwitse bwo gukemura ikibazo leta ifitanye nabo barwanye
kandi ari kubavugira none se azababwira ko abakorera ari umuvugizi ahubwo sekanze ngira kantu ngaragaza hano nk'igihugu gishaka gukemura kuzana amahoro mu karere ejo bundi twabonye amaripoti avuga yuko FRDC irimo irwanana na Mayimayi na zira za Kodeko imitwe yose na FDR imitwe yose izwi kwica abaturage n'ukuvuga ngo niba koko Kongo yashashakaga kuzana amahoro abo bantu aho bahuriye bajya kurwana yagombaga kuhabafatira ikabohereza iwabo icyo ni kimwe icya kabiri umwana wavukiye mu nkambi y'igihembe cyangwa n'ahandi hantu twabaye ubu ngubu afite imyaka irenga 25 n'uvuga ngo iki gihugu cya Kongo yavuga ngo François Rucogoza ngo ari muri CNDP muri LCD sijui ngo yagombaga kuba yarahamagaje impunzi igihugu cya Kongo hari umuntu warumva n'umunsi wa rimwe kivuga ngo kirasaba impunzi ndagira ngo nkore clarification cyangwa se contrast hagati y'u Rwanda na Kongo u Rwanda rugifata igihugu priority yayo ya mbere kwari ugucyura abantu bashaka gusubira mu Rwanda kandi icyo gihe u Rwanda ni rwari rufite amikoro nka ya Kongo igihugu cya Kongo ni igihugu kinini ku buryo ki niyo bafatize impunzi ziri mu mahanga cyane cyane ziri mu Rwanda zegereye hari iwabo zikajyanwa muri Equateur habereye aho zikaba zitujwe iyo mu gihe bagishaka igisubizo cyahariya muri F ariko ni gute interahamwe igera muri Kongo igahabwa ubwenegihugu zigahindura amazina zikajya mu gisirikare zikaba arizo zikora ejo bundi Munyantore uri kuvuga ngo leta ya Kongo ngo ishaka amahoro umupolisi ushinzwe komandare akajya muri stade akabwira abaturage ngo bafate imihoro warangiza ukavuga ngo abatutsi bafite amahoro ngo nibo bari gushaka amahoro make muri Kongo njyewe ntekereza ko dufite ikibazo sinzi ukuntu nakita sinshaka kuvuga nabi kuri radio ariko ndumva ari ikibazo kitagenda neza muri aba batumirwa ndumva kabisa ari ikibazo nta kuntu ushobora kumbwira ngo leta ifite ubushake bukemura ikibazo igahamagarira abaturage kwica abaturage bayo kandi ejo bundi abantu babomoraga igoma ha polisi yagaze aho ngaho abantu bashinzwe ngo human rights baraho ababyoruganije ngo nabo bita civil society baraho ibigambo birirwa bavuga kuri online my friend nari nabivuze kare nti ibi bintu biri emotional kubona umuntu abantu batumariye abantu bodwe ari mu bantu baorganizaga ngo ibyunamo ari mu bantu bavuga ngo uyu munsi wa none icyamuhinduye sinkizi ngo leta ya Kongo ni y'amahoro nitwe turi kuyishaka amahoro make bodwe uzamba bari rusubire muri Kongo ujye uvuga uri igoma cyangwa uri katanga cyangwa uri ahandi ariko kuba uri muri Amerika urimo ibyo byonyine ni contradiction kuko urimo urakora ibintu wowe uri mu rwanya urabizi kutajya niyo sura ara muri Congo bazayibaga urumva aho ngaho rero niyo mfite ikibazo nawe niba uzi yuko uri umukongomani cyangwa uje muri Congo kuko ntabwo waje gusura muri Amerika agufite visa urumva yo gusura cyangwa ya tourism urumva turi impunzi bodwe urumva so njye nagusaba nti uje muri Congo ibi nubitubwira muri Congo tuzamenya ko ari amahoro ariko mu gihe cyose ukiyisha muri Amerika reka duhunge n'abagomba gushaka ikibazo cyacu niba wowe utagomba no guparticipa muri cyo ubyihorere kuzageza igihe tuzabonera igihugu ariko njye ndagira ngo ntange message ngo nta gihugu dufite kongira twanga ibi urwango ibi iduhamagara rya kwicwa aba ofisiye bo muri leta bavugaga bahamagariraga abaturage kutwica ntabwo bigeze bahanwa kandi muri constitution ya Congo birimo ko uvuze hate speech agomba guhanwa nta kintu nk'icyo kigeze kibaho rero ngasanga bodwe ukwiriye gusanga umukansara akaguhumuriza hari ikintu kitagenda neza murakoze murakoze cyane ku mwanya mwaduhaye
bwana bodwe urumva uzajya yo muri Congo
hari ya irumbisho twari dutuye mfite nabandi tuvugana bari Goma hari yabatutsi yewe no muri leta avuga ko itabemera ifite yabasirikare bakuru ifite yabadepite
ariko yakubajije niba wowe wajyayo ibyo uvuga ukabivugira iki nshasa musubize
cyane rwose nabivugira yo nemenye ubwo azareke tunajyane yo tubivugire yo twembi turi hamwe wenda ikintu nshaka gushyiraho umucyo hari ibintu baravuga ati ngo umupolisi akavuga ibintu ahanwe ndatekereza ko bayamaganye bamutwaye ni Kinshasa wenda reka dutegereze urubanza rwe ariko leta ya Congo irimo yamagana biriya bintu inashyiremo imbaraga cyane ibahane izane umubano mu baturage
ariko se bodo reka tuvugishe ukuri duse nabareba ibintu uko bimeze wowe uko ubona imikorere y'ubutegetsi bwa leta ya Congo wenda twe no kuvuga ku kibazo cya M23 tuvuge muri rusange imikorere ya leta ya Congo ubona imikorere yayo ishoboye kurengera abaturage bayo bahura n'ibibazo bijyanye n'umutekano muke
ndagira ngo leta ifite intege nke n'ibyo kandi biranumvikana kuva mu myaka hasi 30 harimo intambara zidaca kandi na izo ntambara na M23 nayirimo kuko hashakaga kubona agatekano rwa 96 rwararangiye baba bafashe RCD ubwo ni umutekano mu kibafata hasi kimwe cya kabiri cy'igihugu CNDP nayirarwana irangira kuriya M23 yaho n'ubu ngubu yiyongeye ubwo rero tugomba guhindura imyumvire nk'abatutsi b'abanyekongo by'umwihariko niba dufite menace ariko twemewe mu buryo bw'amategeko hari uburyo bwinshi umuntu ashobora guharanira uburenganzira bwe ariko atari guhonyora ubw'abantu number one reba Gandhi uko yabikoze reba Martin Luther King uko yabikoze n'abandi benshi
ariko ibyo ni amagambo icyo nshaka kubyitira amagambo ntabwo ari ugutukana cyangwa gushyoma ahubwo nuko ibyo bintu byabaye mu gihe cyabyo biba mu bihugu bitandukanye na Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Repubulika ya Demokarasi ya Congo irimo amaboko y'abantu batandukanye, irimo ibibazo bitandukanye n'ibyari muri Amerika icyo gihe bwana Rutarindagira.
Munyamakuru ndakumva neza rero nk'abanyekongo ubwacu nitwe tuzi ibibazo kurusha n'abandi nitwe dufite umuti wo kubyikemurira rero tugomba kureka icyo kintu cya tribalisme tugakorera hamwe ntidushake gushaka umuti mu buryo bw'ubuhezanguni dukeneye gukorera hamwe nk'abanyekongo izo ntambara tuvuga umutekano muke ese twebwe abatutsi mu by'ukuri nta responsabilite tubifitemo none nakwibaza nti kuko nshidikanya niba n'urugamba M23 rwana n'urugwabo shingiye kuri iki kintu
ariko ibyo ngibyo utarajya kure ibyo ngibyo manzi yabisobanuye kare atarajya kuri M23 yahereye kuri rwose asubira inyuma cyane aho ikibazo cyahereye akwereka uburyo habayeho akarengane k'abantu bavuga ururimi rw'ikinyarwanda ntabwo M23 cyangwa CNDP cyangwa iriya mitwe yindi twavuze yapfuye kuvuka yagaragaje sinzi niba wamwumvise neza ko imvo n'imvano y'ibyo bintu ari ikibazo cy'uko ayo moko yarabangamye ubwo bwoko bw'abatutsi bavuga ikinyarwanda ndetse n'abandi batandukanye bari babangamiwe kandi batotezwa ku rugero rwo hejuru.
Ibibazo bya Kongo birahari ni byinshi, ariko ikibazo cy'umututsi particularly cyatangiye kuva 96 interahamwe zihungiye muri Kongo nizo ntambara z'abatutsi. Ubu ngubu umuhutu nta kibazo asa naho gifite, kuko umuntu n'umwe extremiste nanyita ngo ndi umunyarwanda. Reka ngurugero rwihuse, nahuriye mu kazi n'umudamu w'umunyakinshasa arambwira ngo tiye Rwande nguru umuhungu wa Kagame, nanjye ndamubwira ati tiye togoleze urwanyasimbi. Turaganira turumvikana. Rero ibibazo bya Kongo hari abantu badasobanukiwe amateka yayo, hari aba extremiste. N'ahangaha muri Amerika hari umuntu ushobora kugira urwango muzi ari amagrupe y'aba supremacist, ibyo byo bibaho. Ariko tugomba gushakira umuti hamwe iduteza ibibazo, kuko izi nzangano n'ibiki biri kuza ubu ngubu bitewe n'uko Miventura yafashe intwaro iri kurasa leta. Abana bacu bari gupfa. Dufite abana mu gisirikare cya Congo, dufite abana mu gisirikare muri Miventura. Rero tugomba kuva mu nyungu, wenda dushobora guhanganisha ibihugu, tukaba population igomba kubiri ku ruhande rw'igihugu, tugatanga ibitekerezo mu buryo bwiza, iyo mitwe tugafatanya n'abandi kuyirwanya. Izo n'abatema ibyo niza abahutu zirimo niza abahunde zirimo. Ubu ngubu Kongo irimo amoko yose.
Urakoze.
Abatutsi bahagurutse specifically niho kuko cyane cyane baba bavuga ko ari ibindi bihugu bibihishe inyuma, niho haba ikibazo kuko babafata ha complete.
Reka twakire bwana Ndungutse Lewis, dusigaranye iminota 3 unyarutse mu munota umwe gusa utanga igitekerezo.
Murakoze. Ngiye kinavuga kurya mugenzi wange yavuze. Ngiye mboni ikibazo kiri hagati ariya ya M23 na guverinoma ya Congo, nashindira ku buryo buri politiki cyane cyane, ariko M23 cyane cyane ifite ibirwanira. Ifite urwanda kandi byumvikana. Urabona dufite ababyeyi mu nkambi. Ngewe ndi Kigali mu Rwanda. Dufite ababyeyi mu nkambi, baheze mu nkambi. Dufite abana bacu bagiye bavukira mu mahanga batazi naho bakomoka. Mu by'ukuri ngewe iyo mbirebye muri rusange, mbona leta yakwiye gutekereza kuri icyo kintu. Mu gihe datekereje kuri icyo kintu cyo kuvuga ngo yumvikane na M23 yumvikane, bashire hasi bavuga ati abakongomani bose bafite uburenganzira bungana, ntago bizarangira n'ubundi byanze bikunze nta mahoro azaboneka hariya hantu. Nta namo.
Urakoze
bwana. Ngewe niko mbyumva kandi niko mbibona.
Urakoze bwana Lewis Ndungutse. Turimo turasoza ikiganiro cyacu. Bwana Willimanzi, umwanzuro mu munota umwe tuhite dusezera abanywanyi b'ikiganiro muri sanga.
Imanzuro nuko leta ya Kongo ifite kumvikana byakwanga bari abasore bafite uburenganzira bw'irwana. Ikindi cya kabiri niyo bari abasore batabigeraho nk'umunyabwenge logically, kuvuga ngo umuntu ukoresha inyurabwenge abana bari mu nkambi bazajya muri Kongo. Nubwo ngo Kongo nta mahirwe ifite mu gihe cyose itaracyura abantu ngo basubire mu myanya yabo, icyure FDLR irimo ihinga imirima yabo mu gihe bo barimo bitwa n'inzara. Ikindi kintu nabwira munyantore wenda agenda gitekerezeho, nagira ngo umubwire ngo muri abo basirikare bari muri leta bamerewe nabi, niba ufite amahirwe yo kuvugana na bamwe muri bo. Ejo bundi twabonye umusirikare wari urimo akora akazi ke imurenge, aherekeje afande wiwe bamukura mu modoka yitwa n'abaturage, abasirikare bari aho ngaho barebera baramwotsa baramurya. Harya icyo gihugu kigukunda yaraziziki? Uriya musirikare wasanze hari ahantu bavuga ngo icyo gesa emuventuru hari imirwana. My friend, turanzwe kandi dukeneye igihugu cyacu empwe entre, tutarakigeraho ntabwo tuzaryama. Abana bacu bazagiharanira ko turabibigisha, turababwira mwaturutse muri Kongo muranze amagrupe arwanya arimo ashyira inzangano, ahubwo ngahamagara diaspora. Ntimukumva abantu nk'aba nka bamunyantore, ndabasabye nimwiyunge
urakoze bwana Willy Manzi. Urakoze nawe bwana Munyantore Rutarindagira Bodwe. Amasaha tubanye make, ariko reka nshimire na bagenzi banje bamfashije muri iki kiganiro, bwana Nelson Robs na Jedene Cyubahiro. Namwe mwese nshuti mwakurikiye iki kiganiro muri sanga, naho butaha Je kuri mikro nari Jeffrey Mutagoma mukomere.